ubaba wo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent silent kushaya isibhambatho sakho sondela ungesabi
Stop.